Let me hear you sing. If you feel what I feel, let me hear you sing.
It's the kids, baby.
Isia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo, bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market. Love ni private, love si concept. Love ni magnet, kuconnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet. Tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Stay with me, nisha kupenda mwenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wako wako.
Sija kupenda hela.
Appreciate your love, baby.
Salam.
Wacha nikupe kila kitu.
Sija kupenda hela, hela.
Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Romeo, please make me your Juliet. To find you easy, to see complicate.
Connection, jump in the ocean, no second option. Kwako mama, no second option. Funga njia penzi langu mbawa litapa. Sima taa penzi langu nyota litanga. Rose kufuba kuchakao kusinya penzi langalisha. Takama unapigwa jolada. Team siyo team bila kocha. Na hata sim siyo sim bila vocha. Udadadeng, udadadeng gang gang. Mahaba ni uwe ni shooting gani bang bang. Appreciate your love, baby. Wacha nikupe kila kitu. Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Classic music.